like a super. I'm going to die. When you didn't we see you as it means a man. Mi corazón, my baby banana. Penzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyo ba. Penzi wangu, nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Choka tukalale. Wanasema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale, nikuvue kama kambale. Vile hawapumui, wakere komadui. Hawanafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kamata. Tena usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Sugar, sugar.
Continuous.